Yesu yebazibwe nnyo. Katukozesegana amasannyalaze agaffe ag'emizindaalo egibeerako buli kiseera. Ate tugende mu maaso n'okuba nga twongera okufuna omusana gw'ekigambo kya Katonda. Bano abawumeme bwe banaateerako oba okutereeza ebikyankalanye. Ndowooza oba oli awo tunaagendera mu maaso n'ensonga z'ezimu ez'ekigambo kya Katonda. Naye era kiyinza tusalako olw'amasannyalaze ne tugamba mbu tetugenda genda mu maaso. Musobola okukuma kando zaffe. Omanyi wano kati munda bwazi byezi byedda. Yesu yebazibwe nnyo. Twebaza Katonda olw'akaseera akalungi kaatuwadde neera ate okusobola okweyongera okunoonya omusana gw'ekigambo kye. Yesu yebazibwe nnyo. Naye ndowooza ettendo ery'engoma libakoze bulungi nnyo n'okusinza. Weekebeddemu n'olaba eddoboozi lyo liyimiridde litya? N'appetite ye ey'okusinza n'okutendereza. Yesu yebazibwe nnyo. Omanyi engoma bwe ziba zizze ng'obadde ku byuma osobola okukebera appetite ye ey'okusinza n'okutendereza bw'eyimiridde. Obanga bulijjo osinza byuma oba osinza Mukama. Yesu yebazibwe nnyo. Ogenda okulaba ebyuma biba tebiriika appetite yekogga. Eyali akuba obululu bwonna tokyakuba oli awo. Tumutende. Ebyuma bwe bijja tumutende. Ngenza owulira okusinza bannange osaanidde Mukama nga byakwebaka awo ng'okebera appetite ye ey'okusinza era ne Mukama kyetukola agenda okwewa bulijjo tusinza byuma si ye nga tolina n'amaanyi atukulemberamu ajja agamba naye oba kigenda kuba kitya newatandikira wasooka ne wamubula. Awo omanyi appetite ntono ey'okusinza Katonda ebadde epikibwapikibwa byuma ebyuma bino naye ndowooza olunaku lumu nga kwegali tumaleko wiiki yaffe namba nga tukuba ki nga kwegali naye twesonyiwe ku byuma mulaba mutya ebyuma nga weebiri baleme kubikuba tukube engoma tuddemu tufune appetite eyaddala bannange kubanga appetite yaffe ngenza ogikeberamu ng'erabika ebadde evugu bya byuma bino gabeereko ebyuma tubyesonyiweko tukube engoma zino tulabe appetite yaffe bwenaaba eyimiridde kuba munanga abantu abamanyira engoma ate babeera kyekyo basinza gamba balina ebyuma naye nga ebyuma byabwe engoma nga naye si bwe balyoke mu mbeera nga nnungi nnyo naye ffe bannange tugenze okwekeberakebera bwe tuti osaanidde aleluya amiina nga mubutuufu olabanga atasanidde bulungi n'aleka amasannyalaze ne gagenda naye emizimu gyetukoze bubi nga bw'otandika emizimu mutukoze bubi bannange naye ebyo byonna bannaye tujja kwegezesangamu wiiki namba twekubira engoma
zaffe
ate kinkoze bulungi kubanga ababadde batukulemberamu babadde mu gurupu mu mutendera ogwokuna si bwe gubadde ndowooza ogezesezza bulungi kikyoli awo eddoboozi lyo liyimiridde lirya ogenza okwewuliranga oli eyo wansi ngaabemabege batakuyambako abali eri tetukuwulira. Yesu yebazibwe nnyo. Naye byonna nga bibadde bwe bityo twebaza Mukama nti ate tusobodde okwekebera mu kaseera ako manyi buli kintu kibaawo olw'okugasa. Yesu yebazibwe nnyo. Tekigenda tujja kugenda mu maaso katufune ekigambo era eky'amagezi nga bulijjo. Yesu yebazibwe nnyo. Twagala kwawula wakati w'obunabbi n'obulaguzi. Yesu yebazibwe nnyo. Newankubadde tusuubira okukisoma mu Kristo omutuufu n'ekkanisa ye gye tusomera abaweereza ba Katonda n'abaweereza ba Sitaani ebirabo byabaweereza ba sitaani n'ebirabo byabaweereza ba katonda twagala okwawula wakati w'obunabbi n'obulaguzi omanyi ekkanisa gyezeetambula ebbanga ddene abantu bazze babuze ekigambo bunabbi nga bateekawo ekigambo bulaguzi kwegamba omwoyo ogwa sitaani guzze gulwanisa ekigambo bunabbi ne gukipulisinga n'ekigambo bulaguzi era nga newagenzeko banabbi okulagula nga kikyamu kubanga wawadde wagenze eri nabbi oba togenze funa bulaguzi oba ogenze funa bunabbi mpoziko wagenzeko ew'omulogo okulagula ekyo kyanjawula ati nakyo naye eramu netwesiŋŋanye n'obuzibu nti n'abagenda batubunira bayibuli naddala okuva mu amerika awandibadde obunabbi ate bateekawo obulaguzi n'abalina okuba obulaguzi ate nabo bateekawo obulaguzi netwesiŋŋaana ng'ate ekibuze kugamba tutuuka ekiseera nga kigambo kitubulako ekituufu era ne wano bakulagudde kwegamba olulimi lwalwala n'okulwala saga wafunye obunabbi awugamba mune bakulagudde kati ng'ate owulira kirina nnomo yesu yebazibwe nnyo naye ekigambo bunabbi kyawukana n'obulaguzi era nkatonda yatugaana obulaguzi naye n'atugamba tukkiriza obunabbi yesu yebazibwe nnyo bayibuli webeyogera naffe mubatesalonika ekisooka batesalonika ekisooka essula ey'okutaano onyolo 19 etugamba bweti katuwulire
batesalonika ekisooka essula ey'okutaano n'olunyiriba 19 batesalonika ekisooka essula ya 5 n'olunyiriba 19 temuziikizanga mwoyo olunya olwabiri temunyoomanga bunnabbi olwabiri mu olumu mugezengako ku bigambo byonna munywerezenga ddala ekirungi olunya olwabiri mu ebbiri mwewalenga buli ngeri ya bubi 23 era katonda ow'emirembe yennyini abatuukirize ddala
yesu yeebazibwe nnyo tetuziyizanga mwoyo ate tetugaananga bunnabbi naye tugeze byonna tubigezese ebirungi bye tuba tugenda nabyo ebikyamu tubireke yesu yeebazibwe nnyo batugamba obunabbi tubukkirize kubanga bwe bw'omwoyo omutukuvu naye ate obulaguzi bugaanibwa kubanga bwe bw'omwoyo gwa sitaani emyoyo emibi yesu yeebazibwe nnyo so mu byonna agambye tetulina kuziyiza bunnabbi tetulina kuziyiza mwoyo era tetulina kugaana bunnabbi naye ate obulaguzi bwagamba obulaguzi bwo mubwesonyiwe yesu yeebazibwe nnyo so twesiŋŋaana nga tulina okuba n'obwegendereza mu kigambo ekyo yesu yeebazibwe nnyo tugambye tetuziyiza katudde mule 19
batesalonika ekisooka essuula ey'okutaano n'olunyiriri lwa 19 temuziyizanga mwoyo olunya olwabiri temunyoomanga bunnabbi olwabiri mu olumu mugezengako ku bigambo byonna munywerezenga ddala ekirungi
yesu yeebazibwe nnyo temuziyiza mwoyo naye era temugaananga bunnabbi naye byonna mubigezengako mulabe era ekituufu kye muba mugenda nakyo yesu yeebazibwe nnyo naye kubikwatagana n'obulaguzi atugambirawo temutawaananga kukkiriza ku bulaguzi kubanga bw'ayogera naffe mu kitabo ky'amateeka essuula ey'18 olunya olw'ekkumi n'okukiira ayogera bw'ati
kyamateeka olw'okubiri essuula ey'18 olunyiriri olw'ekkumi tewalabikanga gy'oli muntu yenna ayisa mu muliro mutabani we oba muwala we newankubadde akola ebyobulaguzi
yesu yeebazibwe nnyo tewabangawo mummwe ayisa mutabani we oba muwala we mu muliro omanyi mwagenda ne mukuma ebyoto ku nsozi eyo ne mubeera nga muli ku muliro mwetooloola mu musaba naye kyazzeeko agambye so temukkirizanga bulaguzi. Yesu yebazibwe nnyo obulaguzi era ebiseera ebisinga bangi batugamba mbu divine oba divine love, divine authority, kugamba nga balina engeri gye bakikuweteka okubanga mbu kya bwa Katonda. Yesu yebazibwe nnyo naye nga baatugaana okuva mu ndagaano enkadde obutakkirizanga bulaguzi. Ebiro bino banabbi batono kubanga banabbi ba Katonda bandituwadde ng'obunnabbi era obunnabbi butulaga ebyasooka okubaawo ebiriwo n'ebigenda okujja. Wabula obulaguzi bugenda maaso n'okulagula ku mmere ya leero oba ku byaleero ebyoku nsi kuno ebikoma wano kugaba bakubuulira nga leero ne bakubuulira ng'enkya. Yesu yebazibwe nnyo naye ebyasooka okubaawo ng'egunesi tebinaakubaawo obulaguzi tebusobola bikikugamba. Ebiriwo ng'egunesi bigenda mu maaso nabyo tebisobola bikumulisiza ate n'ebigenda okujja oluvannyuma lw'egunesi ebiriwo leero nga twolekera eggulu erijja n'ensi empya obulaguzi tebusobola tubuulira kigambo ekyo naye obunnabbi bukituwa. Yesu yebazibwe nnyo. So ye sitaani kyazzaakola mu nsi yonna kwe kulwalagana n'ekigambo bunnabbi n'ateekawo obulaguzi era ne tutuuka naffe mu kkanisa nga tuwulira obulaguzi kigambo kirungi genda bakulagulekooko. Yesu yebazibwe nnyo naye nga jjukira obunnabbi bwa Mwoyo Mutukuvu, obulaguzi bwa mwoyo gwa Setaani, omwoyo omubi. Era Bayibuli egamba ku bulaguzi Miiko y'Abatume 16:16 ng'eyogera ku muwala yaliko omuzimu ogulagula. Era bwe weesiŋŋaana ng'ogenda eri omulaguzi tolowooza nti ogenze wannabbi naye mulimi olwa Bayibuli ayitibwa nabbi w'obulimba kubanga abeera mulaguzi. Yesu yebazibwe nnyo. Katusome Miiko y'Abatume tuwulire.
Ebikola by'Abatume essuula y'16 n'olunyiriri lw'16. Awo olwatuuka bwe twali tugenda wali awaasabirwanga omuwala eyaliko dayimooni alagula n'atusanga eyafuniranga bakama be ebintu ebingi olw'okulagula.
Yesu yebazibwe nnyo. Bwe baali bagenda wali awasabirwa kifo kyali kya kusaba era abaaliwo baali basuubira basaba Katonda naye ng'ekizibu ekyali kituuseewo baali bawambiddwa omwoyo gw'obulaguzi omwoyo gwa Setaani dayimooni eziragula nga zikola ssente era ng'oyagala okwawula obunnabbi oba omwoyo omutukuvu. Obunnabbi buno tebukozesebwa ssente tebukola ssente tebutoola ssente. Yesu yebazibwe nnyo era baba kuwa omwoyo omutukuvu bw'oba ongenda kuwa bunnabbi owabuwa. Yesu yebazibwe nnyo naye mu bulaguzi omuzimu gwa Setaani oba emiyo gy'aba Setaani gino emibi bamalayika abaagwa bo babeera mu kukola ssente era mwe mba munoonya bannabbi mu biro nga bino mwandifuna bannabbi nga sibaliiwo mu nsi nga mulinamu balaguzi be tumanyi nga bannabbi b'obulimba. Buli w'owulira nti nabbi wa bulimba oba ofunye omulaguzi asobola okukulagulako asobola okwogera ku kapale k'oyambadde n'enva ze walidde naye bwe wamubuuza oba onaagwa mugeno oba toogweyo ekyo aba takimanyi. Singa kyali kituufu bandibadde bakubuulira nti munnange nno ogenda gwa mugeno okusinira bw'otambula kubanga bandirabye mu maaso nti waliyo okuzikirira. Bw'oba otunuulira bannabbi abali mu Bayibuli baabitugambanga bati baatubuuliranga ku mmere ya leero kyokka. Yesu yebazibwe nnyo. Kaakati ekizibu kyajja dda abantu abasinga mu bemuyita bannabbi si bannabbi era tebayinza kuwa bunnabbi naye be bannabbi ab'obulimba abalaguzi abalina omwoyo gwa Setaani ogw'obulaguzi era nga balagula ku mmere ya leero obulamu obwa leero. Yesu yebazibwe nyo.
So
enjawulo oba ebigambo ebyo bitegeera bulungi. Katonda yali atugana ddobula
guzi.
Naye gwe tewewuunya nga ate ennaku zino obulaguzi kyekigambo ekikozesebwa. Yesu yebazibwe nyo. Naye nga ekigambo ekyo sitaani yasinga okikozesa nga kiva mu Amerika kiyingizaawo. Era nga baagala okusaanyawo ekigambo bunnabbi mu Bayibuli.
Prophecy in the Bible.
Bakimire n'obulaguzi.
And they swallow it with divination.
Era baatandika ngo sindika emyoyo gino gy'aba sitaani.
And they began to push the spirits of the devil.
Mu bifo by'abantu abasaba Katonda.
Places of people who pray to God.
Muba muliawo.
As you are there.
Ng'omu ayimiridde.
One is stood up.
Ndaba.
I see.
Nkulaba gwe.
I see you.
Mazima. Omwami yakubye empisa tu ekiro. Nga kituufu yakubye. Kakati twagenda ne tumiribwa omwoyo gwo omubi. Nga tomubuuza naye wange. Nasikira obulamu butagwawo. Bw'oba oli mwoyo wa Mukama. Mbuulira ku by'omu maaso gye bujja. Kiri kitya? Ensinga eweddewo ngenda kubeerawo. Omanyi bw'olaba nabbi Isaya. Yayogeranga ebyaliwo. Eggulu n'ensinga terina kubaawo. Nayogera ebyali bigenda mu maaso. Ku nsi kuno ate n'atubulira n'ebigenda okujja. Nabbi Isaya asobola okubuulira eggulu erijja n'ensi empya. Naye yali mu biroki byayogereramu eggulu erijja n'ensi empya. Ayogera ku bigenda kujja bya mu maaso wala nnyo. Ka nkubuulire muno mu nsi. Kizibu leero okusanga nabbi. Abasinga mulina abalaguzi oba abalabi. Abalabi balabi ba Katonda. Naye bwe baba tebamanyi kirabo kyabwe kisobola otwalibwa obulaguzi. Omulabi muntu asobola okulaba ebintu nga bigenda kubaawo mu sekendi bbiri oba nga bigenda kubaawo mu nnaku. Ezitali nyingi naye biteekwa okuba nga bigwa mu kigambo kya Katonda era tebiba bya kusasulira. Oyo ye mulabi naye no naye si mwangu kati mulabako kubanga nabo bamiribwa obulaguzi. Yesu yebazibwe nnyo. Era balina engeri gye bafa. Mpulira presensi ya Mukama ejja. Shikarashitaraba. Ng'omanya awo kakati. Omwoyo guli ogw'obulaguzi guyingiddewoka. Omwoyo gwa Setaani. Kakati awo waava obuzibu. Mwajjamu n'engeri y'okunyeenya omutwe. Nga tulowooza kya bulokole naye nga kya bu divination ekyo. Kya bulaguzi. Kubanga ekyo mukimanyi mu ssabu omwoyo omuzimu oguba gulinnya kakati twajjamu ne looko nti olokole bw'atanyeenya mutwe gwake abatasaba rasokotara hashikarama yakwa satara bababa twafuna dda obuzibu oba ontegeera bulungi kye njogerako. Waliwo engeri omwoyo gw'obulaguzi gye gwajja guwambawo omwoyo w'obunnabbi. So ng'omwoyo gw'obulaguzi mwoyo gwa Setaani, omwoyo gw'obunnabbi mwoyo wa Katonda. Ne ba seers baagenda bamalibwawo bwe bati abalabi. Ndowooza wali osomyeko mu Bayibuli eyo n'owulirako nti banna tugende ew'omulabi. Omanyi bagenda ne batugamba. Waliwo ba overseers. Ab'ekkanisa. Abalabirizi b'ekkanisa kale. Naye tosobola kufuuka overseer nga tolina kirabo kya bulabi. Ogenda kutulabira ki? Ogenda tulabi ebinaatulumba nga tosobola na biraba. Aba tosobola na kulaba nti enkuna ndo zaatuwamba mu kkanisa. Obupati okwekolako okutali kwa bwa Katonda. Ekiriwo musumba. Obulaguzi.
Divination.
Bwawamba obunnabbi.
Took over prophecy and captured it.
Ne buwamba n'obulabi.
And even captured the seer.
Bw'oyagala okumanya nti omuntu abadde omulabi awambiddwa ayinza okuba tuli mu saavisi
katinatasobola
kontrolinga mwoyo
gumuzeeko
ndaba rimisataraba musa n'akyankana nnyo ebigenda mu maaso kubanga bw'aba alina mwoyo wa bunnabbi ng'ali mu kirabo ky'obasiya asobola okukontrolinga.
He can control that spirit.
Kubanga spirit of prophecy.
The spirit of prophecy.
Omwoyo w'obunabbi afugibwa nabbi. Naye bw'olaba weetasobola kwekontrolinga. Awulira. Nina okwogera ennimi. Kulira ennimi zijja. Ng'omanya.
No.
Wafunye obuzibu kakati bakuwambye n'okyama mu kye bayita nti yakyama mu mwoyo. Wuliriza bulungi nnyo. Bayibuli eba ekyogerako mu Bakoliiso ekisooka 14 egamba nti omwoyo w'obunabbi mazima asobola okukolagana n'ennabbi ne basobola okuba nga beekontrolinze. Taamala gayisa buli kigambo w'asanze. Tuba tutendereza. Haleluya! Naye mukama agamba omanyawo kati mwatomedde omuzimu gwa sirani gwerimbise mu kwefaananyiriza omwoyo wa Katonda. Yesu yebazibwe nnyo. Naye gye muyise mu makanisa biri bitya? Yesu yebazibwe nnyo. Kalisome Bakoliiso ekisoba 14:13-12 ngali katandika lwa 13:1.
Abakoliiso ekisooka essuula ey'14 n'olunyewasatumuolumu. Kubanga mwenna muyinza okubuulira nga kinnoomu.
Okay. For you may all prophesy one by one. Genda maaso.
Abakoliiso ekisooka essuula ey'14 n'olunyewasatumuolumu. Kubanga mwenna muyinza okuwa obunnabbi kinnoomu bonna bayigenga era bonna basanyusibwenga. 3:2 n'emyoyo gya bannabbi gifugibwa bannabbi. 3:3 kubanga Katonda si wa kuyogaana naye wa mirembe nga mu kkanisa zonna ez'abatukuvu.
Nti bwe kibeera nti kkanisa ddala z'abatukuvu abanaagenda mu ggulu Katonda si wa kuyogaana. Fena tusobola okuleeta omunabbi naye nga kinnoomu. Si kutabulatabula. N'asituka wano. Haleluya, Mukama afuga. N'addamu wali. Mukama atunenya. Mulala asituka sayidi. Mukama afaayo. Nga mumanya mwagudde mu
kizibu.
Yesu yebazibwe. Kubanga omwoyo wa nnabbi. Ye mwoyo mutukuvu.
The Holy Spirit.
Asobola okukontrolinga bannabbi.
Can be controlled by the Spirit.
Ng'olaba waliwo ebigenda mu maaso. You don't need to confuse us.
You don't need okuleta obuyo.
Okitegedde?
Are we understanding?
Yesu yebazibwe
nnyo. Praise Jesus much.
Kubanga mu kanisa za Katonda zennyini zirimu abatukuvu. Wonna bateekwa okubawo order.
There must be order there.
Era omwoyo bw'obeeranga ddala oli nabbi n'obaako ekintu ky'olabye. Mutufu owuliranga olina eddembe okulindako. Olindeko okirete mu kiseera nga kirimu n'okwetegereza naye omwoyo gwa sitaani gukwokyanga ekyuma oyo jja kisituka okyogere. Ogenda olaba oli ali mu katebe oyo ankute ng'omanya oli mu kizibu kati. Lucifer tayari n'emizimu gye kubanga ye bw'ayogera mu temisa ekisooka nnya agamba nti bwe guba mwoyo gwa sitaani gukwokyanga n'ekyuma oba towulira na mirembe owulira nga kutunza effumu mu olina osituka oyogere oba oyagala nziza ng'olira ki gamba nze mukama nze mukama. Kale tusomereko mutemisewo tulabe omwoyo omubi ogulaguza bannabbi ogenda kugula abalaguzi oba bannabbi ab'obulimba.
Timoseewo ekisooka essuula ey'okuna n'olunyiriri olusooka naye omwoyo ayogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma walibaawo abaliva mu kukkiriza nga bawulira emyoyo egikyamya n'okuyigiriza kw'abasetaani. Olunyiriri olw'okubiri olw'obunnanfuusi bw'abalimba nga bookebwa emyoyo gyabwe nga n'ekyuma ekyokya.
Owulidde bulungi nti omwoyo omutukuvu kennyini yatulabula ng'ayogera lwatu nga munaku ez'oluvannyuma abantu bagenda bava mu kukkiriza okukkiriza okwo Barumi 10:17 egamba. Kuva mukuri anokuye ekigambo kya Katonda. Ngomuntu akyagala kunnyonnyoka. Alyoka akirize nga ekigambo kya Katonda bwe kigamba. Ninga ayagala enfumo. Omanyi definition?
You know the definition.
It's a godly word.
It's ekigambo kya Katonda.
And it means you are anointed. And
we
are going to divide. But Obedanga, Uriam Fumo, Tobitagera, Burundi, Novitwara, Kumbe, we get a quarter stand, Kuba Yingiza Munkiso.
Of demons, they secretly introduce
Uriam Yogisham Yanga, Joe Geramugu,
receiving spirits.
Okuriange, do
you
gamba?
You feel it's
Situko Gambe, Oganga, Situka, Nanga, Gwedoboso, Uriam, oh,
it's coming.
Oba Kariba Komunu. Hey, what do you get him?
And speak once, that saith the Lord.
You have funny
with an iron.
You see the one
speaking with us is struggling later.
Mukama.
The Lord.
Agamba.
Who is saying?
Mumanya kakati tabu ya zeda. Kwangu walo chefuga wika.
Geno
kwa na biomologo. Aline, awayye mponya.
The way he heals like that.
Mulala mara kola munga chikere. Noga yeye. Chino yeye je tuliko badai.
Ebyo
byo nanno tugenda bila mukristo mpumule kanisa. Arona agenda kukuba abarogo.
God is to beat us around.
Banabbi abarogo. Banabbi wa bulimba. Abaraguzi. Abe kwese mulinya lyo bonna. Ate nebirabo byo nebirali raja kubita mwakulaga we bitambula. Bano tukuteko chimbwe. Oba bibiri obunabbi n'omulabi olyoka omwawule n'omulaguzi oba nabbi w'obulimba fena okula pasita gaze ndi mumwoyo ndi mumwoyo sikyewulira
My brother, you no more feel yourself.
Bible says we serve with God together. How do you serve with God?
You don't feel yourself there.
I don't feel myself. Omoyo kunyamba. Nyambara man. Nawe gamba nyambara man. Kugambara. Ngamuri okamwamba ebintu. Ngabiba malawo mwenanga mubulawo.
Consume you all you disappear.
Abamu mugwane musibire oba mu kifo kyawa. Ngomoyo okuba gunna gye bagubuusizeeyo. Era Bayibuli yogera mu Ezekiel 13 nti babuuse emyoyo n'obulogo. N'agamba ajja weebaka wano katuli. Ne weebakawo n'osibira oba wa. Kenda okwera bw'oli eyo otambula
mu
mazzi amangi.
You are moving in the waters.
Ate eno nzizeewa. Mbadde katuti.
Nino
tuke olaba malayika abaagwa.
Balina
amatu mawanvu
bwoga.
Bambadde ebimyufu. Kati bodda
ng'abuuza
olabye
ki?
Musumba.
With those funny tears.
We have
been
there.
As we are walking.
Ninda ba malayika ba mukamba. Ngabali na amatu ngabajja wakana akane ngamawagu afu. Ngabajja wakazindalo. Oyinza okubona Musumba nabi. Nkulabye ngolina ebiri muche ni na Yesu yebazibwa kakati gwe nokyali ku lukunsi naye njaga mukama akuyambe akutuze mu bifo by'omuguru enensi nzibu togisobola kubanga bw'atulokola mu Efeso agamba nti n'atutuuza mitundu by'omuguru ne Kristo newankubadde nga tuli ku nsi naye nga tuli baawano obukuumi n'oba nga bakukuuma basinziira mu ggulu nga bakuuma omwana w'eka naye n'ensi yajjula obulimba baawaanyisa amazima n'obulimba bwonna ne bawaanyisa obunnabbi n'obulaguzi era nitukitwala nti bwe ndagula bannaye n'omwoyo w'okulagula bannange nze ng'owulira oyagala olagule wabeerawo n'obyegomba tuga ne singa nange endagulanga kumboya oli mu kugamba singa nange endoga Nainga bwoda bachafu kachabwa katonda ninga si chabwa katonda
man of God
era wabira ngolo kana bane gundi halagula
that pastor speaks divine nation
bane nabyo yo ne
prophet
musumba gundi bananga halagula
pastor speaks divine nation
ayinzo kulagula nechiri mubienda
if what is in your intestines
nana bakaroke walide
the wheat you ate.
But he doesn't
see how you fall in
hell. According
to your actions.
After,
because
that's
where you go. And he blessed
the Spirit of the Lord.
Amen.
Now,
listen to
that.
Act 16.
You know
to act by repent.
That's
the Spirit divination and speaks of it. And he
said,
do you remember this man?
The one
you were with in the bedroom.
Ojukira.
You remember? The one who touched you like this and this.
And
this all without getting shamed. You're going to repent.
But
it falls
spoken
of the smaller.
Bible
speaks of them. That they get out.
Akachi. Akasubi. Akatonu.
Small grass. On the eye.
And
the bigger
one. What is it? Aha, tusomere.
Matayo esule ya 23 n'olunyiriri olwa 24. Mwabasale abazibe ba maso abasenge jensiri ne mumire ngamira.
Olide kiberawo. Agabyaga nene galita gogera ko. Ye fura yogera ku bibi naye nga akuteka siri bwati ngamire nene najirika obubyo gumene ta oyinga nokuba oshiyaga naye narabako nabira
no
naye juzi wavumiye omuntu chokane ekyo kusiyaga akirabi naye olwokuba naye kenyini musiyazi ekyo dakyogera ajja muno obubyo obutini buno bwe bajjako ne boogerako kati gali agabyaga nene agana akuzikiriza ne bagakulekera basengejja mu akasiri kalayi uliriza mali nja kunyonyola abalaguzi kiki tebakola akulaba n'agabinga ganene ganje kati najja mu akasiri kayogera akati nyenyo aganene n'agakulekera gonna ne weewuunya nga befuula ng'ababulizi b'obutuukirivu ekyo kye bakola bajjamu obubyo obutinti ne babukugambako mulowooze nti bali ku mukama naye nga agabi gali gennyini aganene bagaleka kubanga nabo bennyini bagabeeramu obadde ogamba kinnyabu
and I remember in Rwanda, there is a time we were gathering. But if you reach that time, you go forward, you fall down.
Yes, we were zwe. Abadde ageza kubalaga omwoyo gwa gwanga omukaseera. we kuba kuba wansi na bintu birala no kugolokanga bolagula era olumu wagwanga eri notamanya ne basula wabweru ogendo gorokanga olya iyo tomanyi nawe jo watu seyo otya naye kanisa atuke kisera ngecho cheyegomba era ffenna katono tunoonya amaanyi ago tubeeko bye tulagula ne bye tulaba kituufu twandibadde twegombye bulungi okwegomba okuwa obunabbi naye ekizibu twali ate twegombye ekigambo ekikyamu obulaguzi katonda aga nti ayo birabo si kibi okubyegomba naye ate weegomba ekirabo ekikyamu ggwe ekyaba sitaani yesu yeebazibwe nnyo kabatumalire wano mu matayo tulabe
Matayo esula ya 23 n'olunyiriri olwa 24 Matayo 23 olunyiriri olwa 24 mu abasaale abazibe b'amaaso abasengejja ensiri ne mumira eŋŋamira olwa 25 ziri basanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga munaza kungulu ku kikompe n'ekibya naye munda mujjudde obunyazi n'obutegendereza
owulidde ekibeerawo tebabeera beegendereza kungulu babeera bambadde bulungi nnyo ennaku zino ng'amasuuti bwe mugalaba meeru bambala oyinza ogamba ne musajja wa katonda bane naye ng'ajjudde obutali butuukirivu bwonna yesu yeebazibwe era kungulu babeera bagezaako okuyonja kungulu naye nga munda mujjudde obutali butuukirivu era nammwe nga babagamba mukama akebera mitima yesu yeebazibwe nnyo kakati ndowooza olaba nga byokola kungulu babikulekera kumbe byokola bijjula munda eri ne bifubutuka yesu yeebazibwe nnyo so kyembadde ngeeza kugenda maaso n'okulaga nti abalaguzi bano banabbi ab'obulimba banabbi abalogo abalaguzi baawukanira ddala ku banabbi ba katonda era n'obunabbi bwawukanira ddala n'obulaguzi bano be bantu abeefuula abawulizibwa obutuukirivu naye nga baogera ku bubi obutini ennyo ne baleka agabyaga nenne kubanga nabo bennyini babeera bawambe baago yesu yeebazibwe nnyo naye nga bwe tukugambye emikaa 16:16 bw'owulira dayimooni eragula bwe yeefuula gwe giwulire bulungi nnyo
awo olwatuuka bwe twali tugenda wali awaasabirwanga omuwala eyaliko dayimooni alagula n'atusanga eyafuniranga bakama be ebintu ebingi olw'okulagula 17 oyo bwe yagoberera pawulo naffe nayogerera waggulu ng'agamba nti abantu bano baddu ba katonda ali waggulu ennyo ababuulira ekkubo ery'obuloko
owulira dayimooni byekola kanguye bannabbi b'obulimba bannabbi abalogo abalaguzi se basobola okwefuula era mba mwakatuuka mu makuŋŋaaniro gaabwe nkulaba oli mukazi wa katonda ow'amaanyi ate nga naye kennyini
okimanyi
naye mukama yakiŋŋambako nange ngenda kumuweereza mu maanyi okumanya nga mukama yakiŋŋambye wulira
by'ayogedde
kumbe dayimooni eragula ekulabye eyagala kukusembeza wali eri eryoke ekube buli ky'olina kyonna ekiriwe wali teberezaamu abatume bajja basajja kituufu b'amaanyi aboogera katonda ali waggulu ennyo abalaga ekkuba ery'obulokozi laba dayimooni ng'ekimanyiko eragula yagamba esharasitarabamamamamama abo be basajja ba katonda ali waggulu ennyo nga nabo bennyini abatumi bakimanyi yes tuli basajja ba katonda ali waggulu ennyo nawe naffe tukimanyi ekitegeeza mwoyo wa mukama yatusooseeyo dda kumbe dayimooni eragula bannange neryoka ebagamba abatubulira ekkuba ery'obulokozi nga babuulira bulokozi naye ekizibu wakati awo nga ekola ebikolwa bulaguzi nakukola ssente musimbera yini abalina yakubukadde mukama ngamba muri abasajja 10 wano bali no bukadde 10 musituke nga mwe muri diamond yakola sente tujimane ade kulira bakama bayo nituduka nira mukama bana abasajja babu 10 benyiri bavudde mukama atambula mu kifo kino arlo shara yeluya mamara kasatara baba baba.
We are speaking that.
Yes, we have seen
it. Jesus much.
Era mubero no ulidanga mutufu okwati duako kama wali ayogerede darabye nyini nyini ebyo buli obwe omunsi muno noga abula buno ono nabika nyini panne molina abalaguzi mu Uganda ne munsi yonna abalaguzi
finance
naye oraba bwoba omwegendeza ngwe n'omwoyo wa Katonda ogenda okulaba obunnabbi bw'abannabbi abedda babuwanga buwa naye ono muofiisi omusisinkana olina akasente k'ogenda nako bwoba togenze na kasente bwakulagula n'ofuna ky'ofunye olina okuzza bw'otazza bitebinywera kumbe babeera na dayimoni eziragula enzikola nkozi za sente era bwebiraba byaddiru bya sente ng'oyagala kubuuza bintu birala gendayo babuuze naye omusajja wa
mukama
olaba otya mu future yange
ndirudda
wakugulu ne
gayena
ojja kumutomeza ajja
kutunuulira
kubanga tebasukka nse
eyo they don't go beyond this world
babeera wano emyoyo gyabwe sitaani baamugoba kuggulu ne bamalayika baabaago kati balina kukugamba bya
wano
dayimoni ekola sente eragula waliwo ooluganda george yaŋŋamba
olunaku
lumu yali alaba edda firimu ng'akyali muto n'alaba bano basuse abalagula nayagala nnyo wabula kati lunaku lumu mukyala we ayinaku
alasaide
musajja n'ayogera bulijji omanyi we yali agendayo yabayombesa namundeesewa biki bino bye
mundeeseakati
bw'atuuka eri nabbi omulogo omulaguzi byonna n'abimugamba n'awulira ng'atuusa wali mukama naye neyegomba nagakyo kino kyennyini kyenayagalanga wabula nga yeerabidde kyaguddeko si kyekyamukama kati kaakati ebbanga nenali yamalawo yamugamba nkulaba oli musajja wa Katonda ow'amaanyi naye togenda weerereza ano sikulaba wano nkulaba ogenda naye mukyalawo tumusigaza omanyi sitaani bw'ati kati simanyi oba lwaki tebaamusigaza kuba yajja naye nagambye talaba nnyo bigenda alaba alabako obumu n'anyaga mu kigambo kya mukama kati ye yali amanyi agudde ku nabbi wa Katonda kumba agudde ku mulaguzi nabbi omulogo oluganda george kyali kitya soka otubuuliremu
who took me from there for
yali agudde ku ngeri k'omwana
I say these things are there. If they are there, why doesn't God make me one of those? I live time fast. One day we're going to the first to my wife. I went to my friend. Asked him whether he has a group which gives loans to admin business. That I may gather money, go on the function. My friend took me there. He told me, come, we go. I asked him, we go where? But we got the teacher of the congregation. I saw. We're going for prayer. I quarreled from outside. I quarreled. I abused him. I said, I'll not enter.
They began to preach to me. After I said, let me enter. When I had them say, unclothed yourself. I asked me, unclothed what? Clothing? You unclothed where things you pass from. I had whoever came praise the prophet. I asked who is the prophet. And I asked questions as they answered. When he came with the pulpit, he began from me. Everything I spoke from where I quarreled from, he spoke them out. I kept saying that what they had told him. I remember they did come from there. I looked for the camera, I did see it. I kept silent. I told the one I was with, let me go. If you want to go, if you start up, people will know you. After I finished, he called us to give us money to pray for them. I did go. The one I came with told me, get money, put the envelope, they pray for you. I said, I don't have it. He gave his phone, he gave me. When I reached there, he told me, what has brought you here? I said, I want money, but this one deceived me and brought me here. He said, you don't come back, I see you. I said, why? He said, I see you don't come back. That's what he told me. But don't borrow. God is to bring money. I said, fine. He told me, don't go back to your village. I said that if I shepherd, don't go back to the village. I said, why? He began to explain us at home. He told me in the color at the house. He told me the neighbors. Everything he spoke was right. He said, since you come here, my Jesus is going to work for you. I said, oh Lord, I wanted to see. If Jesus explains that, I'm in the right place. I went back to my wife. That this man is praying. He kills himself, but he sins. You tell me one thing. You are a great man of God. But you're not going to start from here. I know you will start from here, but you suffer. I didn't know why you told me. Every time you tell me, I'm going. Even when he prays for others, he doesn't pray for me. He doesn't put his hands on me. What angered me? He's been pulling his congregation down and then standing. I said, well, I'm going to call him. When he takes your call, I took the when I reached the book away.
Yes, we have a Zibunyo. Name as Mabasaja of a Zibunyo. Wanga is it? Or I can watch it to Kakura Guzi. Mutunga Sopokuraban in Nakuya Yoko sing away. Muru finds a cook what an orozo in Mukama. Chiqueta Gisokuan Omosana Gokumania. Okusoburu Kura have been to every way with you. Yes, we have a Zibunyo. Wanga Chadi, a Marizam Kutu de Kumikuano. Asanyiza we mirimu baziyo kati bali wali eri baduba wali atena jamu kutula ku family yo mubiri kubanga we lumu yali agenda mchalo na mugambo nkulabo ogenda na yebo otuka yo gula amazi aga chupa agarwe wagula garwe nzoli
eh
rich, if you reach, don't eat. I say what? Don't eat anything from there. I called my boss. Yet my father was saying this. Yeah, both my children dry. Pour it out. After throwing my bottle.
Because I never
who are sorcerers,
that we know you might
get them from them.
They were Misri.
Those are the Egyptians.
Mukama agamba abasabi musaba aba Misri ebyamu. Yali yabiwa Misri nga be babirina. Naye nga bya Abaisirayeli. Kati gwe laba kukutulayo ng'ogamba sente endoge. Kumbe zizo. Era teri ddoge eri Isirayeli. Yes, you are supposed to be Jesus. So, ndowezo, olina kyofuna. Okwawula obunabbi. N'obulaguzi. Obulaguzi bwa mwoyo gwa Sitaani. Bannabbi b'obulimba. Abalaguzi. Obunabbi bwa mwoyo gwa Katonda. Era ne bannabbi ba Katonda. Nga bakolamu n'omwoyo omutukuvu. Yesu yabazibwe nnyo. So kyavudde agamba nti kati zino dayimooni eziragula zisobola okulitendinga. Bayibuli egamba Kolosi ekyokubiri 10:13-14 Sitaani yeefuula malayika ow'omusana, abaweereza be ne beefuula abulizi b'obutuukirivu. Mu kwegonza nga bw'owulira dayimooni eragula, tabuwe basajja ba Katonda ali waggulu ennyo. Abatuulire ku beera obulokozi. Bw'omala okuwulira ekyo nga muzimu gwe gukyogera, bw'oyinza okukimanya nti muzimu. Olabira ddala ng'omwoyo wa Mukama yabasooseeyo dda. Naye omutume Pawulo bwe yagenda mu maaso n'okwetegereza. Ka tusomeko abatume tuwulire.
Bikulabira abatume essuula ey'ekumi n'omukaaga n'olugingo lw'ekumi n'omunaana. Naakolanga bw'atyo ennaku nnyingi. Naye Pawulo bwe yanakuwala ennyo
nti ennaku nnyingi ng'ayogera, abasajja ba Katonda nno batuulira ku leero obulokozi, ng'amala okukyogera n'agattako ebibye eby'ekifuula
mulembe.
Bikola n'abantu besuula y'ekumi n'omukaaga n'olugingo lw'ekumi n'omunaana. Naakolanga bw'atyo ennaku nnyingi. Naye Pawulo bwe yanakuwala ennyo n'akyuka n'agamba dayimooni nti, nkulagira mu linnya lya Yesu Kristo omuveeko, n'amuvaako mu kiseera ekyo.
Owulidde ekyaliwo. Mutume Pawulo agenda okwetegereza bw'asomako oba bw'ajjukira Mukama waffe Yesu yagamba, mugende mubulire njira obwakabaka bw'omu ggulu buno omwoyo si bwe guliko. Agenda okulaba, Bayibuli yagamba muweereddwa buwa, nammwe muwe buwa, nga gugulikola sente mpitirivu, ebibbo ebiwanvu ebiriko ne zipu ne kufulu nga babitadde awo, oteekamu ekijjula nga baggalawo, nga bali mukukola nsi sente mpitirivu. Tebafaayo ku bwakabaka bwa Katonda n'obutuukirivu bwakabaka bw'omuggulu. Sente kwogera bwogezi ku linnya lya Katonda katini n'erya Yesu ng'atandika. You know Jesus, when he was passing in Nazareth and the people touched on him and they were healed. And today Jesus is passing. Amara okukimaliza ojo kikoma. Yesu nabakyuza. Waayitamu abanazaresi bakaba bukabi. Yesu yebazibwe. Babeera beewombeeka mu ngeri ezitali zimu. Oyinza n'okulowooza batuukirivu. Bamanyi okwogera nga baggumizaggumiza. Ng'olowooza ategeera ne byakugamba. Era bye byawandikwa bye baasooka okuteeka eri basomayo kamu bwe kati. Kuba bw'osoma ebingi bimaliza bikukwata by'oyogera. Bw'oba nga toyimiridde mu byo. Kati basomayo kamu n'abatwalaganya mu byayagala. Obulaguzi ne butandika. Yesu yebazibwe. Kakati Pawulo eki yakola n'agenda okukizuula. wadenga waliwo engeri yo tulaba nabi ayogere bibe nga abantu kitufu bibakwatako byebyo naye ebiddako bino nga si bituufu ate sente zezikuŋŋanyizibwa ate zabakungu balina erina dayimoni bagigula buguzi ezekola sente egenda paka ne mubitanda munda gyewateresa akakaddeko abaali katuli nagamba anti jukira bawulira gina emyoyo egisirayo awo mugamba oyo
George
yateresa akakadde emitwetwe mugamba olabo batayakatete bakakugamba nowulira ng' olutiko nga lukwiyibwa nowulira ng'omwoyo Yesu yebasibwe jukira aba connectinga ne daimoni eziragura ye aba awulira nga zimugamba nti oyo ogundi ayambadde kapale ka lwedi ate tebaba na nsonyi bwakulaba n'ekizimba ku susu akugambirawo gwe olina ekizimba ku susu jangu wano ate ayinza okuwa enjula nayo ne bakumulisaayo kubanga mujjukira wano waikula bannabbi ow'obulimba asabira omusajja afune amaanyi g'ekisajja yamusabira amaanyi
g'ekisajja Praise the Lord, brethren. What apostles speak of is right. Me too, they spoke intimidation on me. I had a sickness in my privacy. But this picture is only open. He said that sickness has taken you a long time. But he spoke it as it is in the
public.
And spoke everything
there.
In the chair that was there.
Chuka bandaki. Bajuli yegamba. Nabbi wa Mukama alaba bingi naye ayogerako bitono ekimu kwokolabira nabbi wa Katonda alaba ebintu bingi oyinza okuba n'okuba nekinaga bugambe naye mukazi gwe olina ekirwadde naye Mukama akiwonya n'akomaawo nisimukudda mukutottola omanyi oli yadda ku katu n'agamba ng'ebigambo eby'omunsi bulibeera olina ekikundi ku nnankani nnankani mulimu n'ebikwasa ensoni byotayinza nakuddamu wano kubyogera omanyi kyobula akyalinzeeko okuleeta kristo mutuufu nekanisa nebakusabulima n'amakanisa gabe kubanga kigenda kubayisa bubi mbadde njagala kibeererayo kukumpewo nga tivye abakwaya buli nnaku bwe basabira ne bagwa kumbe baagibasimbamu
Njogera ku bya kwaya madam madam Patricia Mumchara George agamfuddeje kubanga yeye buli kiseera ayita kuwa kubeera mu nga mutadde mu mwoyo we basabira abagwaya buli kiseera abeeramu n'abalala bangi muno mukimanyi ebintu ebyabeera ati mwali mutuse kanisa nga mukyegombye muwulira kibakolera bwoba togudde tolina mirembe nze lwaki sisegudde mukama nange nkusaaweolwaleero
Guba kwa kemi simu, aline yeyo kese ya katona, choka abude wansi, alikuwasi, mukama, Nunga nabita sora pijini lida. Mbumu uli musikasi, uline mukama vya gama. Alikuwasi mamteka ya kajinya.
Yes, yes. I am Jesus.
Never be.
I am.
Right, Pastor.
You can stand up and speak while you're standing, if you're the one.
You can carry something to be
given.
Boda yekirisi bato sawa funa musana guari.
To can't get their life.
You wanna mukama feri agani tu gene tu fura ba amawanga guna ba yekirisi. Siba governance. Kubanga bulijjo ku mubuta yigirizibwa ebyo byebizibu byosiŋŋaana tosobola kwawula nabbi na mulaguzi kubanga tewayigirizibwa nabbi abeera atya omulaguzi abeera atya katubale ebikola byatumye
bikola byakacumi essula y'ekumi n'omukaaga n'olugiriri olw'ekumi n'omwenda naye bakabona be bwe balaba essuubi ly'ebintu byabwe liweddewo ne bakwata Pawulo ne Siira ne babawalula okubatwala mu katale eri abakulu olwabiri ne babatwala eri abalamuzi ne bagamba nti abantu bano basabazanya ekibuga kyaffe kubanga Abayudaaya olwabiriko olumu era bayigiriza empisa ez'obuzizo ffe okuzikwatanga
huulidde bye baba gwetekako bagobye emizimu egiragula baabateekako misango mirala nnyo kubanga baalabanga essuubi lya sente zaabwe liweddewo ebintu ebibadde bikola sente babigobye nno nga bibadde mu kkanisa wali we basabira kaakati gwe manya ekintu kimu okujja kw'enjiri eno kulimu ekigenda okuddako emizimu egisinga gya kukwatibwa gyonna egibadde ku bannabbi b'obulimba nga beefuula bannabbi ba katonda era olw'embeera egy'okubaawo bajja kugamba nti ffe tusasamaze ensi nti era tuyigiriza empisa etalina kukwatibwa kubanga bajja tusooka tutegeko mbwabwe bagaana okusiiba kumbe tetugaana kusiiba wabula tuyigiriza okusiiba abo bagaana ennimi akumbe tetugaana nnimi naye tuyigiriza ennimi ez'obwa katonda n'eza sitaani ezaawule nga bagamba nti tulabika tuleese enjiri empya esasamaza kaakati byaliwookera mubirindeko naye ffe twamala dde okwenyweza mu musana ogw'okumanya okugagga obo nyogera mu bibi ebyekkuu n'amaanyi amangi tugalinda okuva eri mukama bulijjo yali agatakoma kubanga ensi egenda kugwamu ekizibu
Umuntu agenda kwewunya omuntu gwabadde yeesiga okuba omuweereza wa Mukama nga bulijjo omulaguzi nga nabbi mulogo ayogerwako wano mubikolatu 13 katusomeyo wenye
God,
I will not be a
We are still at Papa's place. What apostle speaks of is right. Me, I was still studying, and his wife prayed for me. And she gave a photo. Told Rebecca, when you reach your examination papers, put the photo in the paper. Answers will just come by themselves. Brethren, papers, failed. What the apostle speaks of is right.
Even now. Well,
praise the Lord. Me to myself. As if apostle was in those places. But they sold a bottle of oil. And where I was, that was my elder brother's place. I went with my body. Anytime I went to bath, I put oil in the water. And I would bath. Yeah, they told me first 7 days. On the 7th day, I have to bath that oil. And I clean myself as I'm fasting. But when God helped me, the last day is when they called me to come here. You hear what happened? Praise Jesus, brethren.
Indeed,
the Holy Spirit is on me. When they gave us oil, and they told us we are servants,
you
have to make sure you bath the oil. They gave you what oil to pour in the water. When you speak to your husband,
Synagogue.
Now when he came there, he said, oh,
Their parties.
Hey,
Naye
bannange.
Ha ha.